banga vete meka diesel do enan gallu nyeme do won to goldere makko tawa kanko Abdullahi wa endam taje taje tekke no pukki no kuje fu to goje pamare mawde nyota no fondida faano wodi dum wonno ko nedde yotto no kure makko de endan kanko Abdullahi lati ni hono dubina de sappo e jeego naati wadugol gollal nyoli di endan caggal ko o yoppi golle de wonduno e nokkure wonde.
J'ai toujours rêvé d'être entrepreneur.
Min singude company no tawa der berne am illa hitane dubi ujunaji didi e jeegom der company gom mi ada gollal wakka mundu mi tefi wadude goddum ko hore am amma mi tawi ko dum wawa yadi tisiji kam mi fuddunu mi do sonnira himbe seybe bi ikam ko kam en gala nyoto nyenyudo sanni dembi umi to mi sodan telaji mi nyota kadule mi do sonnira himbe
poudre et les vendre
Abdullahi o wakati mo o wino o yoppi golle makko de wonno arande fa laato nyoto dum nawi himbe hewbe wombe hadde makko be milta salom wa yoppude gal ton gollal fa heba gollal gongal mbaawgal yettude mo dow
c'est le cotis
higirabe an e jeyda be an kan en ni tampino kan arande won wiobe der mabbe ko saabi mi acci golle an de enda to mi bur hebude mi wari do andam mi singi goddum ko mi wawa hebude ko nafikan der mum dembi umi be e acca mi do andi ko moni mi do wada cede andu ni gattumi mi fuddi gollal gal nyoto goto adumi arande sedda sedda sey mi do beedo gollobe
hande de endan le gollere makkanko Abdullahi o mo wodi machinije nyotoji jeegon sukabe gollobe joyon won gada makko nyaloma fu o mo wa nyodde toggoje mawde ko wato chapan tati pamardu kono ko wato chapan jeegon kambe wamane ekita chagal makko beedu kondani e be koli mo sanne gambe bi golle fuko watto on watta ngeenyal on wodi he sar nan ko goto e mabbe haali
eskia manajin da den zoma
mi do nana beldum golli didde he makko ko mi jamimo du fu o mo hokka kan dum gollal du de waddama sey neddo tittinkino ko watta jomigal de wari fu tawgal timminama golle du gida yebaade
mudde jesiya bawa sa
heewi sukabe ummator latibno yidi wada hono ko Abdullahi dum endan dum woni gollunde hore mudum kanon woni gollitirde ko watta ko gollanga wada sembe hakkille on endan no sadi dum sanne halobe wi kulo ko nyanto dum hetta ko nyanto.